sengiwile manje awabaphethe sabaphethe manje awabaphethe sabasuthi bahlile badla ukudla bazume manje ekhili ngithi sengiwile manje awabaphethe sabaphethe manje awabaphethe sabasuthi bahlile badla ukudla bazume manje ngathi hayi bonga bayeke makwazi ukungena empilo ungabayeke makwazi ukulala udlile ungabayeke hayi bonga bayeke hayi bonga bayeke ngathi hayi bonga bayeke
Sabafite manje awabapheke sabasuthi badlile badla ukudla kwazume manje ekhilingithi sengiwile manje awabapheke sabafite manje awabapheke sabasuthi badlile badla ukudla kwazume manje engathi hayi bungabayeki makwazi ukuncenga impilo ungabayeki makwazi ukulala udlile ungabayeki hayi bungabayeki hayi bungabayeki engathi hayi bungabayeki ungacabanga emuva ungabayeki ucabanga ikusasa lakho ungabayeki hayi bungabayeki
awushukulu
yebathi sihamba ngemotion thanda amafashion bayazi elokishini yebathi senti location bayayithanda ifashion abangifanisa nofawundeshi akaprefer istandard no andi pampa sokubamba ngemfa mapopa sondi big papu ya papa
angisebenzisi Facebook. Ongangesi ukuphu, ngobuzo tafuna futhi.